Oh yeah,
I try.
Stuck it. Yeah. Kuwa mbali sio kigezo cha kufanya usaliti. Uongo wongo sina siwezi kuchiti. Mina kupenda kwako nimejidhatiti. Moyoni kwangu we nimekupa city. Honey, bunny, we kipenda roho. Mapenzi noma we usinumize roho. Usende kwa mwingine no. Nipende mimi tusifike kikomo.
Nituzie penzi. Baby usende mama. Sijiwezi. Tena kwako nimekwama.
Nipende ivo ivo. Mwenzako sina mwingine tena. We ivo ivo. Na usije ukanitema.
Nitarudi, 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 nitarudi baby.
Japo nipo mbali. Usinumize moyo. Moyo. Nipende ivo ivo. Mwenzako sina mwingine tena. We ivo ivo. Na usije ukanitema.
Long distance love give me fear. Living imagination and no reality. You say you love me, I'm not sure if you mean it. What if you just faking it personality? I'm losing my mind. I called your phone 200 times. You don't pick up, tell me what drive to. I get so upset if you don't respond. What if you cheating on me? I get trust issues anytime. My sister told me she saw you with another man. Last night you told me I'm the only man you got. Last night you blocked me, I couldn't watch your status. Tell me what you hiding from me, yeah. Baby, what you hiding from me, yeah.
Nitunzie penzi. Baby, usende mama. Sijiwezi. Tena kwako nimekwama.
Nipende ivo ivo. Mwenzako sina mwingine tena. We ivo ivo. Na usije ukanitema.
Nitarudi, 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 nitarudi baby.
Japo nipo mbali. Usinumize moyo. Moyo. Nipende ivo ivo. Mwenzako sina mwingine tena. We ivo ivo. Na usije ukanitema.